Mini birth of a big boy, life of a hero. No, you can't copy paste this, you can't Nero. Wangi my Anderson, sababu na swag Neo. Angry bad swag, you na dark of a Rio. Ha, na kam June kama Dio. Nima bonoko ni to die, what to can be yo. Hini swag, soja langona Achilles, what can roll be. Laughing to the bank, with no money on my mind.
Nito zame kwa makini, toka juu mpaka chini. Tunafanyo julikane, wezi kufanana na mimi. Tunatako shindane, mimo nye mtoto mjini. Nato siko manane, wanakesha kama jini. Nipo kila same, ya post roll na mafame. Nipeni namba zenu, kuna mambo kem kem. Nataka kwa fatia, bilo choo dada zenu. Wanasema na jisikia kila kona kila same.
Mime jitolea kama BCT. Kufanya numa na ETC. Kale,
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 kale.
Mime jitolea kama BCT. Kufanya numa na ETC. Kale,
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 kale. Nata kwa ndio fanya tu balaa naonekana sio kwa baadhi ya watu kwenye taa umejina na ni follow wanapenda ninavyovaa wanapenda ninavyo flow mstari ninavyotambaa wananiita ligi so nafanya ninavyovaa wanasema mimi ni so nafanya ninavyovaa you never know mimi nafanya tu balaa you never know mimi nacheza tu na saa.
Damn right, trapping like I'm tricking like an instant die. Picking with side in the finger, licking with sun in his soul. Whipping that hang on my exhibition, jina on that eco fitting. Cadigan, King, Kama David, Nasty Letter Man. Milo Taja, he, any better, man. Dynamo Co Studio, Zita, why who didn't need to get your number one, Zita, who did you need? Mime Zito Leka, my BCC. Kufanya Noma na ETC. Kale,
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 kale.
Mime Zito Leka, my BCC. Kufanya noma na ETC. Kale,
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 kale.
Mahater, sina time. Zuka kuruka kibaba pamoja na line. Mini big boy, wengi rag rats. Scientist kirapcha, wengi lab rats. Nikki go big, so sick, homie. Wanna die for me, end of story. My groupie wanna CFC, come for chapa. Mahera wanna KFC, kung fu chapa.
Yo, bado najiuliza mambo mengi about me. Nimewacha ndani ya giza, tutoa bado ni G. Nazidi kushangaza kinikuta niko free. Ni vingi navyowaza kipewa wanifiki. Napofanya issue zangu mara nyingi nipoke. Na ndo maana sikubali hata time nipote. Nikiona mizinguno na bora nitembe. Nikiona mizinguno na bora nitembe.
Mime jitolea kama BCC. Kufanya noma na ETC. Kale,
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 kale.
Mime jitolea kama BCC. Kufanya noma na ETC. Kale,
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 kale.
Mime jitolea kama BCC. Kufanya noma na ETC. Kale,
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 kale.
Mime jitolea kama BCC. Kufanya noma na ETC.